Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama toru te kaumaono. Here are the place names for te wāhanga tuatoru for you to practice.
Māngere, Paikākāriki, Te Pāpapa, Ngāmotu, Ngātea, Kāwhia. Whangārei, Tāhuna, Ruātoki, Āwhitu, Tāneatua, Ātiamuri, Maramarua, Waitakaruru, Te Araroa, Arapuni, Te Awamutu, Matamata, Te Aroha, Ararimu,
Kawatiri, Horomaka, Te Araakiwa, Raukawa, Rāpaki, Te Papa, Karitāne, Arahura.